Mamba on the beats.
Nawaza ingekuwaje kama ningekukosa. Kuna nazingata unavyo nizubaish minapagawa oya ni tuache yote tis kumina kupali mbwata unavyo niburudish minapagawa na kupenda unanipenda mpakara nikikuna tunashiba sinanja hili penzi kafara. So nasemaga penzi ponde na milima nipeleke nacho nipaka sidiriki kuninyima mini deke penzi limetara daddy oya harima acha nicheke nilale ama mi nisimame wima.